Yeah. So veggie the new blackness, itakule kitale kwale. I'm the tax collector nigga, mini petu finje kwane. Ndani mucho ma injeki tile ngware. I care for my family, take injeki tile ngware. Iki kundi size gangs, both the time tukigaza rap. Tukota juwe ni false alarm, nishara ya kumanga lunch. Kundista brani, blanda kwanza muhadara. Kudiscover blood, munga tani madara. Nikamu tumiangamia darat, super ndo true motherland. Rest in peace, Dantes, nimepewa sifa. Numbers of beats, nime kill pro tool from CEOs. iPhone, fruit, loser, Apple, infinite talker before. Syphilis, ni pepo kwa poko, maybe ni false. Venye safcom, simu ni tekto, infinite, so PPO. Bad mind, edu jikwenye, nataska baridi task. Kali yungwa na waruk, find aktara, staga hidi ask. Tradition VIP plaster, hato malizi task. Plaster za hizi skata kwa anta rahisi bra. Ni columns za color, tupeke ti smoke zoni na raw. Session next up na cha rizla so. Hapa hivini kionesho babe juani na road. Kika challenge ndom kufight to Babylon na Rome. So ni chika na reckless hype, usiseme psych. Kikesi pengine wege vibe, jinko sema finye squad ya wege fight. Just a flies, wezi ziona gandeze na naked eyes. Study wise, ata klalo ya veve baridi unice. Ready weke fiti kwa njevi tabidi ice. R.I.P. Dan Dante, bro where you there? Hopu kwa fresh, na remenu skiva timba katapila weekend. Zangu ni manaiki ni kimchocha, osu jizete. Nikteta kwa ni mind of old school peke.
Media squad, my lad leader. Don't come around if you don't have a meal plan. Been talking at a third eye now. I can read all your thoughts right now. Check out the Rastaman Adan and the Dan. Black on black always attack the tank. Family fast about to run, but God. But when it comes to the tank, who the tell them I know the bank? Ja, I walk with me, me have a dream. Le Martin, see Malcolm X. Come here, the noon FLM. Ja, just mortals look down to me. Can't compare when compared to me. We are the deadliest and the my cannibal. Competition war beef, we cannibal. Big league team, buy out them all. Ja, me love it when a girl can bounce. At the same time, smoke up a pound. As me count out the total amount. When me get down, she go on and mount. Serial killer when me move on the mic. Uno check me switch it up, weapon or choice. Yeah, me drop it like a topping in a noon pang soup. In a city man, I bring it to a no man. Cool, these fireman, we became a no man. Cool, cool, jump on the coop. Hell, the fire starter light up, me bring it in tighter. Boom, fire like Buju man, chat. Pop in at the city like a demon on a land. People like a East Coast, me sipping at the Bristol. Full like the kush, come me smoke up a bush. How me slide out, more than me a sush. Like a hatter, take a under squeeze. Uno check out them breeze when we bring down the squeeze. Read it first, throw down a feast. Saigon, Paladi East.
If my ting na ziba loud. Brother achana na king mini aron mwau. Juki cheka na machine na kujana yala ting ni machikpla o king ku bow down. By now wanafa kujua na takwa tu madhara uta kupoteza kama Jacob Juma. Sikujagi solo mukujana back up nyuma. Na kuleta gosoro hapa na kuslap na chuma. Bigo goro ukisubiri kava. Kamchoro imefaulu shukuru mungu ni baba. Napenda gawaroro wanashugulikaga. Malboro na makorondo ni udhi na kadra. Si mistake na kiss smart mindset ya Hitler. Iko blessed ini test ya Jesus. Yes na speaker. Squeezy niko close na speaker. Test kabisa sabu hini ghost ya Isa. So kani beef waka rib kwenye grill. Still ni na wakil ni kideal na mabil. Na feel kama be real kukazana na maguil. Chuki ni kasigara never did never will. Juna bully mics na katembeza kwa track kama mduli nai. Na kuongeza mabaz na miss kudi nai. Na weza gafanya vitu sineza toa duli sykes. Bas haijalishi kani genje nitaka kwa mvua. Ambia wangeshi kuna venye neza taa kunjua. Mambe rap stop na ukuja na ska kwa tua. Nukonye shit tofuti ya hama stars na jua. I hope you get the point na letter form. Niggas already scared even before the papa joins. Marapa sofa mini mona ni wa horrible. Kujichocha venye wamekomana bado huo ni mbo.
Mwingi ya kila hood na napita oroso. Na get in the mood na mistari kwa mboso. Na zile vitu good asipatikan kwa soko. Ni yule mturudu neza thani ni sonko. AK shotgun kifarumbo noko. All day program kwa chapa viboko. All base slogan kiwa chapa ni kuoko. You always Jordan kipara kisogo. Najua mnagoja niongeze speed kidogo. Niko fit kidogo, city kizogo. Nimechill tu kwa kona na rafiki yolo. Tuna kill, tunachoma ni mazishi ya koro. Na tufili zo mangoma za mafiki zolo. Zero cheese, tunakulanga kipiski dondo. Pop peace, ndo tunapea mziki gondo. Hip hop hangi na wanashiriki ngono. Niko simple. Na pate ni na spring kwa mkono. Watu wa medons kama popa mekam na mina jisen kama popa mejam nai. Tu abijan bado abuja na kuja ngwai. Tunaziban baka tika na chuja. Na tumedunga machupa tukisorora wasupa. Tunatupaga maluga ndani ya korola bila pupa. Ni vitu kama unga ndo keroma tunakupa. Ukitukana chunga mbio noma tunatupa. Ka fresh ni na rupu seti. Star ready anashuku keti. Ska kesi ni kuaribu jeshi. Wacha kali na domani watasoma gazeti. Lebo ni kugina na kam na mbogi. Wefinya post bado mimi na zosa. Fimbo ni kumini kijam Nairobi. Wapinda dos kabla Mr. Osa.
Vile idhaa inatamba, basi beya bidhaa inapanda. Nimekafunga nikane mejita inakamba. Toka mazishi so hifai matanga. Lakini mazishi mefanya nibaika shamba. Shamba na pija pamba za kujigamba. Mini plamba jufe na tamba na kuwa bamba. Nina panga na madimanga za kumadana nina hanga. Misisi blanda niko sambamba. Mina skatu na banka bazooka bro. Hatuchomangi izo kansa za duka no. Si uban tukipath pass tukicheka tubo tumejigaska. Fanta bambucha jo. Shhh. Punguza pupa, unless unataka kuona nikiwa umbu na chupa pang. Hapo sipoomba Mungu takufa, wakisikia nikiroga wanakumbuka tupa. I'm a big in a punch, vile beat in a bang, now I take kai kakumbi ya miti na bang. Bless, wanajua vile mine na come fresh, swag safi mambo vipi madam resh. Come close ni kupige katang test, jua kuna nigga ready to contest. When a student keti chini ulan, threats, hazini tishini na jeshi ya come test. Miwa nimewasoma enkesho tan manyoka, miyu wangani noma mbaka mafan huchocha. From bondo uyoma na kana slang ya ocha, nimetoka bungoma kani mehang kwa chopo. Na machiki di, wametuche kichotu kikipi G, isili, tukishikisha miti na big G. CBD, sindo pita na simu sumimini, shigidi, shida kagunjwe limada easy E. Yani UK ni malaria na TB, kali mseni kuheria na CV. Toka UK, misi mgeni wapa jiji, choka nizo mangoma za Nigeria kwa TV. Promeme ya lade, iyanya mbaka flavor, mafala ni aju, jifanya kani favor. Ndiyo wanatufanyia nizo ngoma zina udi, they all sound same, kuwa show misi na buu. Marapo kwa biti panda wana kopi designer, wako wengi fake utadhani Nairobi ni China. Na mimi ni kama machine, nikipanga maskim, susi ni compare na sakodi jo, sakodi ni minor. Marapanga fi Kenya wana do shit na do, wame hit kibira, mini me hit maju. Yani saina sifi wana my sister do, facts only nigga, I only spit the truth. Yeah, you was never ready, I got the Glock ready, the Mac 11 heavy, it's very necessary. You niggas marry Mary, but me and my Cavalli, I'm a pow, 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 till you niggas dead and buried. Ha, mini bobo G, what's in my meal? Can, Mkongolese, me gonna two times over beast, my nigga, who can, broke me, Papa Jones.